Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Dow to ɓoggi jeene fandu Mamadou Samba Sikou jam Wali Sakraɓe heeɗiɓe. Bonnandaji jam mbiyan nden ɗi sombini torraji kewɗi leydi ndi lebbi seeɗa fadde ndungu o hono fof wurri keɓe torraji kewal jam maayo jiɗɗi e meman haala muɗum fay ɓoyata. Beta ko fuɗɗi mutere golle banque ŋaji ɗi ndeɗon mutere balɗe tati jokitoto yontere warore nde mbiyan balɗe joyi fuɗɗude ñande 31 avril. Golloɓe liggalle mbiyan ɓe kabaru mum en newaki hankasen saabi joddi mabɓe ko ɓuuri hewde yo hakkunde uñaji tati uñaji joyi sefa ndenno so ɓeɗo holliti ɓeydari inna galle en kay goytiki kabaru muɗum ɗi goni semi kawruji amen hannde beete alcob sare sappo e jeɗɗi avril 2025. Bisimilla sakiraɓe. Kewal jam maayo Niger ngo e toɓoji kewɗi ɗi sambini noon bonandaji leydi ndi hakkunde juin et décembre 2024. Caggal ɗiɗo bonandaji mbiyan keɓe torraji le sahal leydi ndi anniyaki ruttade le nokkuji mabɓe ɗi. En wattu goto o ɓe wuddu leydi ndi puɗɗi mu'intinde cuuɗi mabɓe mbiyan camɗi ɗi. Mairi Mutti hokki taƴural fiide dabareji yalla ɓuytude sane bonandaji hikka ɗi. Moussa Ag Mahaha wonko heɓen kadi fasitango Oumar Wagalo Alsissé.
Le sahal leydi ndi yimɓele ɓe ndiyam boni nokkule muɗum ɓe gonda e de haala wirfitade le ɗeɗo nokkule feewi to direetoɓe kolliti dabareji piyaka dow henoɓe kani wirfitirade e ɗeɗo nokkule.
Ila cuuɗi amen ɗi saami saabi natugol ndiyam ɗam eɗo jaarindi naɗo colo danɗe min mbalata. Miɗe jiiɗi faabede yalla miɗe keɓa wartude ɗe nokkule amen. Miɗe wondi ñiɓitade suudu andu e sima yalla miɗe heɓa ƴaɓɓinde ndungu.
Kanko maire ngallure mottinde noddirten Isa Kansay o wi dabareji ana gondi e fiyede dow hen yalla ɓeɗo yimɓelane mirfito le nokkule mu ɗe fa ɓuyta farratiji du konayri bangal natugol ndiyam. Hande le ngallure mutti golleji kewɗi ana wondi jokitani ɗam fa haɗa natugol ndiyam ɗam. Mi ɓami GIE en gondu e wadde kañum en du ko wawi fu yalla ana yaltina tuundi foseji ɗi. Gollirgal kumaniɗo laawi fa yetto laaɓal kañum en du min gara wattude e koyɗe mu en eli golle o yalla dabareji ɗi ka fu ana heɓa fihede fa sakko natugol ndiyam ɗam. Ndiyam ɗam waɗi kasaraji ko heewi ko ɓatto yimɓel temedere kañen keddilli hen ko ya temedere capanɗe joyi on du barmi hen hectare ngaji kewɗi ɗo remete kañum boni le hitande 2024. Non laamu o hollitiri wiide
fay ɓoyata mbiyan français mawɗo blanc mo'intinte saabi projet gouvernement e dow faaba banque mondial milioji temeɗe nayyi sifa natata hen e wiministre cumneɗo keɓe ndenno fedde jaaɓe blanc holti wiide mbiyan yetti sanne ka ɗo anniya markatie daw woni hoorejo muɗum wonko hanni cheikh amadou dioura keɗo fasitango alsissé.
Oɗo kabaru ka mi kuyani ɗum sanne imadaraji ɗi min gaɗi yettade laamu koɓele leydi amen ndi jawabu ɓunnowo ɓernde heɓama iwrto mabɓe fewde e majjum. Ɓe gara mu'inanande me nokku to ndiyam maayo ngo yarta ko wona sekude ngallure nde fa haɗa natugol ndiyam ɗam e do yimɓe kan e samugol cuuɗi fa yetto kuteje goɗɗi kasen ko ɗum wawi yettinde jamande. Kadimi e ande hewɓe an hawrti fa waɗa onɗo golle so ɗum heɓama waɗede tiɗɗal pawiɗo e natugol ndiyam le ngallure bilande temedere ka fu capan jetti huncoto
sakkuma tu hakkilaji mawɗo koro mbaɓembe am Facebook e noon X. Syndicat banggaji ɗi mbiyan fuɗɗi mutere golle mabɓe balɗe tati mbiyan dow leydi ndi fof ɗum yo caggal mbiyan ko ɓe kawrali dow gotum keñen ardiɓe ɓe holdiwiide yo mbiyan toɓɓe mabɓe sappo joyi huccana hoore ana e majji yoppugol yimɓe mabɓe nanggaɓe ɓe kañe ɗo wattongol hakkillo mbiyan sifa jowaji jogola amsaɗaji mbiyan e keñe ɗum mbiyan gollirɗe e ko nande muɗum ɓe ɓeydi wiide oɗo neɗo mutere jogitoto balɗe joyi soni mbiyan himiji mabɓe hum cannaka hoore ɗum fuɗɗan ñande 2 avril jogitoto fa ñande asoware 6 avril. Fande le kawru ɗi mbiyan kamɓe joi interfour ngaji ɗi tacci pisngaji ɗi mbiyan keñan sappo e joyi avril amirtriɓe holti wiide ɗum ɗo waɗama saabi mbiyan yimɓele hewɓe mbiyan waɗa ko wiyete identification yalan ɓeɗor faamu kanko hawa berte darno tokkoɗe keɗna ko heɓande dow fasitango Oumar Wagalo.
Jamaɗe ne heewi pep ɗo réseau ji ɗi agence ji muɗum gondi le hamdallahi kaña fa jottoɗaɗa laafiya bugu woɓɓe an to mbi anda fof koɗe so pisuji muɗen tacca woɓɓe dow kolliti metti muɗen sanne ko réseau wonde taɗuɗo le ɗeɗo nokkule
gila beeta ko ɗo ngoni kabaru pisngaji identification yo hunde mu ina jaati be tacci pisngaji amen di welami fi so ne fi wodo kay be uddan no kujuma be no wotere ke noddi min wadde identification pisngaji amen di joni ani réseau wala kono fuf dum biltirto yo haro war non do wadde identification pisan o don be kanda ko kudu sami be tacci dum
ko woni fana windude inde yimbe lebe do pisuji di faabe jelo hon nokkulde kani reeni reede kanko noddete do Moussa Camara secrétaire général fedde sagontonde gollobe le soudu orange o wi be cettiki yoga e pisuji di fu fadde mabbe taccude dun
yayi notification aussi ke
wi tarku woto dun no wari der mu dun holta wiide yu tacce pisngaji di ngadda ka identifier nina sen jewtige tawon warano fiddu inde joomu ka waro o dira identifier inde makko nana hon dun e bandun en pisngaji di taccete ana wodi dun no e holta tawide wada ma identifier ka photo o wata ke fi yede ndon no masngaji di beddoto ido identification waji di
identification la
mi tite de wiide fedde no dit amrtp leedi meden di daddino arande wattu dum wonde sappo e joy lewru décembre hitande 2024 tiagal mudum be beedi fayale sappo e joy lewru avril hitande 2025 be kolitir so on do wattu jabbiki mo winda e pisi mudum fu taccete
men kam e gollobe le galle be ben kabar mo don buri en ben de tidi dido wattu jidi le leedi di don non den so njudi mabbe unyere temedo juma unyay didi wakat jun o kay unyaji tati fondi fuf unyay tati wakat jun o don no rewbe be ina galle en holti wiide dum do ben hana don no tidalaji ane kabar mo dum wattu mo kambe gollobe beltat ki sanne be daari ndi yelam be do fam ke do ko maram jollo hebande do fostan wal sisi marba gollo
arande surbaabe rewbe gollobe ana hewno le gallure ne fa faabo rewbe le gallun koobe e le golleji mu en gal nyalo mo hande o ka dum waytike non holitiri wiide saranja kiti o tewtono rewbe le gallun koobe surbaabe rewbe gollobe
chamami gata
ndam wiide sukaabe gollobe fu nyalo mo hande do dama e ton jaata do baay hubudde lewru bamde uina jeegom fa yotto uina jitti wobbe dun jahan fa abidja an baay hubuton uina sappuna uina sappu diddi lewru do bamako do deede godde baay hubudde uina
e duru
jobji ndibi jobbe teeni ka wana ko neeni san rewbe le yogabe be gollanta
teena ay
kala ko gumudum mi mata le hen tadele fu sabbe de mi da haja mi joggi gollo mo jobba mi ina tati ka kanyu sawrato hore mudu so neeni sabbe dum mudum du kanyu sotta be tinni golle o sa yogabe do rewbe le gollobe be mi kaltide mu em kanyu en holiti wiide golliji di woni ko wayti don sabbi so jobji mabbe kambe do beedi
kadam ne
2005 fa yottu 2016 mi den gollira bamde uinere temedi di fa to uina didi so golle jomun hewa miden jaba uina didi temedi
sabi
ti dugol jobdi mabbe rewbe le hewbe bama nobe be arande fa gollana dum en kany en jaati gollanta hore mu en hande
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotta medde zoom sur hande na yewi do ben inda galle en pondobe ko mun ned kany israabe mabbe woni e gendun bibbe mabbe yalen be do fam ke do nokul hala jara tour hebane do fostan umar bagal
satru yo debbo dogotoro on wondi don e si ko debbo no dirtedo na bintu kany wadake ecole sanne wakati fu o miccintina o do debbo ko wonno dum woni dirtedo satru o so immi ki fa yaha golle o wi'an dum tama da andi koni koro dewgal minde gorom o wurnonde wakati fu bange mu dum tawetemi futor tawata kam sella hono di halaje bandun tan o halanta dum wakati fuf nyande wotere kanko no dirtedo satru o ma hani bontude banke makko gidra makko roobe ngari le galle o esirado an joodi tan e sisan yawa gidra be roobe natube fu homo fu mo jeewi dum no narri de be jaltata de o landibe tam ono ngala worbe nen ni worbe modon be jopi tawdon jilo tawe kaybata on fiina minende amen de wana non dum worruno debbo heddoto le suudu golla ko hani gollede fuf mittitiden wiide le ngurda meden hono beddo israab atan kewi sanne wobba anton pamata no adnar lu wonde e yarde no hono wireteno neddo wa wayltinde wuro wuro wayltitta bingel adama
sigola wargo non jaa sakab do katene kawol yahande ben mission tawasar ful hum ta ben be droade nando hutinde himeji modon bangal numero amen 76 98 56 56 sigola do sijeto ni watana hakilo kido himeji kuna funi yo 37 321 mere non ka famdi fuf buudi noge tawle telephone joom do sede tawme magazine magazine meda handa nayi do kabaru cellal yudun hala yewtagol cellal calim fuf ko wete bilan denno anna famdi leele yimbe lek ni to kabaru mudu dido ima daraju sabi ben nyalom hertanango yewtagol ben calim mudum fuf nyande jiddi avril kalfa goita e amen yoga be wonko be kedo fasango min lcc yo nyalle jom yewtari cellal celle mudum fuf no lato sababu andude hakika nyawuji ngodudi le mali do ko buri chapani jenali temdere dido yewtanguji di na ngade mi docteur embe keddon docteur modibo dumbiya nedo kiddo fede docteur en bamako
setan bilan complet
wadde analyse ngali fa yewa so tawi ana selli sifaji mudum ana hewi fandi ka fu yi jam jomu kina yewe gite mako ana yi fa gasana yalla mun nana fa gasana tun ka fu kina wadi
yongonga bi leli mali mbowa dido yotanguji cellal ka hewbe holti inaali dabareji sifa nyamduji barkindi yalla hisude nyawuji kewdi kedanna ci fibe bamako kuchala mutti sans esikaso
diyan dan jaram min tam nukuto laaba woni si nyawuji kewdi ana wawi hebede hen dum sabi so min kam ne yawto yo horem bangal cellal abadam yottata ko su doktoro fam yawto horem so wana mi nyawdo mi de wada analyse ngaji fam yawto hono cellal am wurdi saatu idum ciidi ka nga nafam dum ana mawni ko nyama min ko dum mi de hay
tagal bawde kalisi won hulitibe sababuji guddi rafi goldo jawtagol cellal caldi fuf
nere taray
non nabude suka am nyawno do doktoro si nyanu fu o yi sabi yebare doktoro en an songodo wom e sifaji nyaw hono nyi ngawoje nuppi ma sa ananawe chawrobe dum wala do be dum woni mu em kina ya hagaw na do yara niger lawu niger ngonne dana ko wala do
yalla ne mu nyana hebe kibaru sawrugol dental cuudi doktoro sesref mali fuddi mijoji le kawtal ngadangal nyande jenay avril na gonno ton kumnibe cellal barawuli e lam segu kedana yaya zanke konare warejo ndedo fedde finascom
dewte de kamil teddina dum mede jewto yimbe mede ngado pesa gongol du rewbel kamin be to jippinte du kollama sanni
dental nortotobe mali na tayuri wide fa hunde biltata ko tiagal cellal ende ndarda lam ko be fa hande hinnade kabar mudum kedana chek abdul kader fufuna gote ardibe fedde askum
chugu chafaje de so gonga o anati yella en bawa yewta jomka hono mi bawi nawtorade chafaje bale ben di ngana gullirte do hono no yidirani yimbe wana pangado e mu en fu woni amu lamu leji ne hora no yidranade ledde yimbe fu gombe amuna
lam ko ko tayrol wide hakillaaji kewdi nabama yalla huncande hore kibaru cellal wiilidi mali botu mawdo kibaru cellal wadama wattu decembre yalla yewtade no fewiri hinnaade kibaru mudun ngadam no hultiri docteur khalifa keita joko hore jo gullirde cellal leedinde
surtout imadara bangal cellal leedi amendi ka ana nawri bangal cellal inna kan suka mudun nukul kewdi to rawbel jippinte mu ina mali kiriduji di dum buuci san adadu rawbel dalobe adnaaw so ana jippina na do be suka be en heddoto min darani ke songonga o kabaruji bili de pesa gongol ka kana ko be do na wondi darunde so doktoro ar mawnde wonde kase
e wi docteur kita yon gonga telaji di pamda ka hokita yoral wide fay boyata fufo biltoto
le budget
jawdi doketeni challa le lede amendi ana fan isan jawdi ni sembe mudum fufa haba rafinde na ko kabudo hore yimbe le nyalo mo hande o yarta tawede majju fu min ngada ko woni bawde amen yalla me chawra yimbe
doktoro be na darda jamarende wasa hinnade sawrude hore mudum